Deep Blue Untouched.
Binadamu anazaliwa siku moja tu, ila kila binadamu duniani anapotea siku moja tu. Dunia si sote tunapita tu, hivyo ndugu yangu wewe usisahau kumshukuru Mungu aliye juu. Jeuri uliokuwa nayo sasa utaiacha siku moja tu, magari majumba ulonayo sasa utayaacha siku moja tu. Usivimbe na vyeo ulivyo navyo sasa, ukasahau kumshukuru Mungu aliye juu. Dunia sote tunapita bwana, kuna taibakia sote tutakwenda tu. Oh dunia, 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 tunaenda wapi? Maisha yangu kama kuku, sijui lini yangu siku, wananguka kila siku. Chajabu ndugu zangu wa karibu, maisha yangu kama kuku, sijui lini yangu siku, wananguka kila siku. Chajabu ndugu zangu wa karibu, naogopa. Naingiwa na hofu, nipunguze majabu, nisifanye makubwa, nitapotea. Mana lofanya makubwa duniani, marufu wote tayari washatangulia. Nabaki nafuta chozi, simoni Juma Mpogo kinyonge, nafuta chozi. Nabaki nafuta chozi, simoni Jaki Simera kinyonge, nafuta chozi. Kwa uzuni nafuta chozi, simoni Omari Omari kinyonge, nafuta chozi. Oh dunia, oh dunia, dunia tunakwenda wapi sasa? Balani kifikiria dunia, naona kama zamu yangu kesho labda. Oh dunia, oh dunia, marafiki zangu wapo wapi sasa? Barani kifikiria dunia, naona kama zamu yangu kesho labda. Mfano mfupi, uge mtaba jana tulikula naelewa tumoni tena. Mfano mfupi, kanumba jana tulicheka naelewa tumoni tena kaka. Mfano mfupi, mangwea jana tulikula naelewa tumoni tena. Mfano mfupi, masogange jana tulicheka naelewa tumoni tena dada. Mfano mfupi, samu wa ukweli jana tulimba naelewa tumoni tena. Mfano mfupi, King Majuto jana tulicheka naelewa tumoni tena baba. Mfano mfupi, Maunda Zoro jana tulimba naelewa tumoni tena. Mfano mfupi, Thomas Mashari jana tulikula naelewa tumoni tena kaka. Mfano mfupi, Mafisango jana tulicheza naelewa tumoni tena. Mfano mfupi, Shabobo jana tulikula naelewa tumoni tena kaka. Mfano mfupi, Nadayo jana tulicheka naelewa tumoni tena. Oh dunia, 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 tunaenda wapi? Oh dunia, 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 tunaenda wapi? Oh maisha yangu kama kuku, sijui lini yangu siku, wananguka kila siku. Chajabu ndugu zangu wa karibu, maisha yangu kama kuku, sijui lini yangu siku, wananguka kila siku. Chajabu ndugu zangu wa karibu, naogopa.